hapa ndi mapike. Ndi mapike. Ndi mapike. MTT's night noise. Panama sipopa ndi mapike. Ndi mapike. Ndi mapike. Kimakamba kawiri kawiri. Kuti mabigi sanga kare awiri. Ndi manena kawiri kawiri. Kuti Yesu ndi bigi ya mabigi. Ndi fumu ya mafumu ndi bigi ya mabigi. None like him, king of kings. Fumu ya mafumu, fumu ya ufulu. Mugeto ndi muhudu, I rap him. Mabigiri amazimva ufumu. Mabigiri akuti ndi mafumu. Mabigiri sama yidzi wafumu. You all slave mukufunika ufulu. Mafana masipopa ndi mabigi. Ndi mabigi. Ndi mabigiri. MTT's night noise. Mafana masipopa ndi mabigi. Ndi mabigiri. Ndi mabigiri. Kinetic force ine nandikoka. Ngini isi ndingotoka. Pamaso pake ntipo sindichoka. Mabigili amataku zipopa. Man of God simuhopa. Aneneli ayawe ndiwochepa. Aneneli aba ndiyambili. Ambili ndiyawa lipa TV. Researchers the ones you don't see. We're preaching about Christ. We need more of Christ on that TV. Mafana masipopa ndi mabigi. Ndi mabigiri. Ndi mabigiri. MTT's night noise. Fana masipopa ndi mabigi. Ndi mabigiri. Ndi mabigiri. Let me tell about Christ. Amini ni ya wali pa TV. Real soldiers the ones you don't see. We're preaching about Christ, not that CV. We need more of Christ on that TV. Amini ni ya wali pa TV. Just the ones you don't see. We're preaching about Christ, not that CV. We need more Christ on that TV. Mafana masipopa ndi mabigi. Ndi mabigiri. Ndi mabigiri. MTT's night noise. Mafana masipopa ndi mabigi. Ndi mabigiri. Ndi mabigiri. Let me tell about Christ. Let me tell about Christ. Mafana masipopa ndi mabigi. Ndi mabigiri. Ndi mabigiri. MTT's night noise. Fana masipopa ndi mabigi. Ndi mabigiri. Ndi mabigiri. Let me tell about Christ. Let me tell about Christ.
Christ is King and Lord.